suspiro. Kayumba,
City One.
It's a TK2 production.
Nishawahi kunasa, pigwa changa la macho. Nikaona tapa tapa ili nivuke ngambo. Nikawamiwa presha Kenya Tamara boy. Nikaisi hata mwaka huu sito boy. Mami panda boda malindi tuka enjoy. Hata bila poda zuri wako huni boy. Wajuzwa mapenzi wako ingitu, ila lako nimetia fora. Tunalichinjia buzi only me you. Kiyama kesho atapokea mola. Asa cheza, cheza, onyeshe madini ya nipenda. Pinda, pinda paka chini. Baby cheza, cheza, onyeshe madini ya sapinda.
Asa wanjoes.
Benda, benda, po. Benda, benda,
asa wanjoes.
Benda, benda, po. Benda, benda,
asa wanjoes.
Benda, benda, po. Benda, benda, asa wanjoes. Benda, benda, po.
Lako tabasam sam, ninongeza ham ham. Penzi lako tam, yani tam tam tam. Yani bongela jam jam, nendikwa na kalam. Sao zimepita sasa yangu zam zam.
Baby nifanye opera, nikuzibue. Ninaengomba, nipenzi muwe. Yangu ni antena, ishikirie. Wenye madisha, situsumbue.
Ate mina penda slow, 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 slow. Nipe kazi mwili ili zikero. A baby glock. Kosa usingizi ya nipaka maju. Asa cheza, cheza. Onesha madini ya sapinda. Pinda, pinda paka chini. Cheza, cheza. Onesha madini baby pinda, pinda.
Asa wanjoes.
Benda, benda, pose. Benda, benda,
asa wanjoes.
Benda, benda, pose. Benda, benda,
asa wanjoes.
Benda, benda, pose. Benda, benda, asa wanjoes.
Yo basa waina East African jali upile kili. Imani konga mama dini na badili. Koleza mbiri micha tunda utamu pili pili. Asichanya tukigusisha na mwili. Yo basa waina East African jali upile kili. Imani konga mama dini na badili. Koleza mbiri micha tunda utamu pili pili. Asichanya tukigusisha na mwili.